Unavotingisha yo body mpaka napata midadi jinsi ulivyo maridadi. Oh my god, mtoto na kipaji hadi maji aya looking feleji. Oh niko ready kudu unachohitaji kuda dadeki, unava ibleti ndana mini sketi nimefunga blacky. Unanipeti peti kitu mwakendo kwako na geti. Let's move like a snakey.
Kweti 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 kweti, nusinda vyumva kweti kweti. Kweti 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 kweti, kuba wama ya mahirwe kweti kweti. I can't stop to look at your face. Unaniwasha washa we, we mtoto mbaya mbaya we. Uruni angali you look so fresh. Ah,
unanimalizaga yeah. Pala unapovuta chaga ah, mizuka inanipandaga yeah.
One by one, you look for me and then you get smile. When I see the situation, you give it to me, mambo mengi kweti kweti. Ugongu hapo nurusanzwe, alikuru manu vize quality. Ama farangu na chakugie, alikuru kundu na zikuru fise. Oje shooting fise zike, koko na kuze ni njinya kamye. Come on girl, come on, come on girl. Kweti kweti kweti, nusinda vyumva kweti kweti. Kweti 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 kweti, kuba wama ya mahirwe kweti kweti. I can't stop to look at your face. Unaniwasha washa we, we mtoto mbaya mbaya we. Uruni angali you look so fresh. Ah,
unanimalizaga yeah. Pala unapovuta chaga ah, mizuka inanipandaga yeah. Pala unaponiparaza jino kwa jino, usipunguze kipimo. Apo imo, nyoka katoka kwenye shimo. Uko romantic kwenye mape melody kama hiti we kiki. Na kupenda zaida na vopenda umuziki. Honey, mami, mwezako aiwe skani yani. Kukuwacha, ata washkage na zani tuko mapacha. Nisha data, ukwenye kama dinacha.
Kweti kweti kweti, nusinda vyumva kweti kweti. Kweti 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 kweti, kuba wama ya mahirwe kweti kweti. I can't stop to look at your face. Unaniwasha washa we,